Nginokujabula enhlizweni yami, kunokuthula enhlizweni yami. Nginokujabula kusenhlizweni yami, kunokuthula enhlizweni yami. Thulisa uxokozele enhlizweni yakho, khonuzulizwa iphimbo lakhe.
Uma
ekhuluma nawe
ulilanga
lokuphumula elingaseyi ukushona.
Thulisa
uxokozele enhlizweni yakho, khonuzulizwa iphimbo lakhe.
Uma
ekhuluma nawe
ulilanga
lokuphumula elingaseyi ukushona.
Ukuthula,
ukuthula, washu Jesu qobo lwakhe. Mhlaye vuka thuneni, wathi ubusisiwe umuntu ongahlala esihlalweni sabakhuluma izindaba.
Ukuthula,
ukuthula, washu Jesu qobo lwakhe. Mhlaye vuka thuneni, wathi ubusisiwe umuntu ongahlala esihlalweni sabakhuluma izindaba. Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba. How, how, how. Sabakhuluma izindaba. How, how, how. Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma njalo.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba. How, how. Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Nabo bekhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Sabakhuluma izindaba.
Nginokujabula
enhlizweni yami, kunokuthula enhlizweni yami.
Thulisa
uxokozele enhlizweni yakho, khonuzulizwa iphimbo lakhe.
Uma
ekhuluma nawe
ulilanga
lokuphumula elingaseyi ukushona.
Inkazimulo
kuyakhanya, inkazimulo